Boom, quiero cambiar a bici. Only, mbade sirise. Yes, I'm, pano tu a la bici. Street life, new, eh. Omua, omua.
Let them fear.
Ne biggie mouth, omua. Omua, guge ya buli chegusanze. Okubu wa gufuse, chimua. Omua, omua. Ne biggie mouth, omua. Omua, guge ya buli chegusanze. Okubu wa gufuse, chimua. Musitamye kubuzigo munjogera kosha dia mama ligani nechimula mucho emimwa bwe mutali jisiba pampa kasukaba nyumize kiriba dukako tulichimune muchikomentinga ko mutufukiro busitoni mungato lero bwe mufune zigula budata nakapala ko munda mukogerako omumwa mudemu osinga kansa vakuchindwe kinyo bujo bwocha olaba kusibya kabaka pulesha zugusinga nagenda ne bagusalako omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa omumwa wakufula business lwaki togufunira lumune license obufumbo bwakule mozunga nensi oli kubafumbo wa device ozunza olugambo nga mizozi mukaziga kenkana toileti osinga kunyuma ngoli silenti galiopasa mango ya sama no sensi owe mulalabe mimwa bwekigezi olinga basimba emiti gyamasanyalaze ye gwamanyi gwe bakyaye nakyaye olumba ensubi lumu oliruma nolukawa omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa boom mbade sirise panle lero kanji kukube kesa binyumo sirise street life piuze musitamye kubuzigo munjogera kosha dia mama ligani nechimula mucho emimwa bwe mutali jisiba pampa kasukaba nyumize kiriba dukako ozunza olugambo nga mizozi mukaziga kenkana toileti osinga kunyuma ngoli silenti galiopasa mango ya sama no sensi omumwa mudemu osinga kansa vakuchindwe kinyo bujo bwocha olaba kusibya kabaka pulesha zugusinga nagenda ne bagusalako omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa omumwa omumwa ne biggie mouth ogumwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa omumwa oguge ya buli chegusanze okukuba kufuse chimwa.